Siculile kwiculo elithi kuhle ke kumphefumlo wami.
And as usual, my thoughts.
Kwanjenge siqhela ingcinga zami. Ziye zabuyela kwela lixa xa inkosi ihamba emhlabeni. Kwakukhona abantu abaziva belungile nje ebukhoneni benkosi. Babefuna ukusondela kwakhe. Kwakungekho mgama wawukude. Kwakungekho luhambo olwalunzima kakhulu. Sicinga ngamaGrike afika eYerusalem kwaye ayinesicelo nje esinye. Sifuna ukubona uYesu. Emva koko babekhona ke nabanye ababengaphatheki kakuhle xa ekhona, nakanye nje ababhali, abafarisi, bonke aba bantu babengakhululeki ebukhoneni bakhe. Kwaye nanini na xa athetha into, ngoku bave ingathi kuthethwa nabo ngendlela embi endaweni yokuba baphendule into ayithethayo, baye baqala ukuma ngokuchasene nabo ezingqondweni zabo. Kodwa ngoko ke babekhona abanye ababambelela kulo lonke ilizwi lakhe, bamamela nje kakuhle. Emva koko kukhona abo singababiza ukuba yisekile yakhe yangaphakathi, abo wathi kubo, nina nikuphiwe ukuzazi iimfihlelo zobukumkani bukaThixo. Kwaye ndiyakholwa ukuba yayinguYohane ekwaxelwayo ukuba uphumlile kanye esifubeni somsindisi, waziva nje kakuhle kakuhle sekhaya phayana. Emva koko kwakhona ke nabanye abafazi kuxeliwe, kuthiwa babemthanda, bemkhonza abantu, abo wabonisa inceba kubo, bamthanda kakhulu. Babesazi ukuba wayebathanda, nabo bamthanda kakhulu ngokumbuyisela. Ndicinga ngomfazi, kukhona uMaria abathandathu abaxeliweyo kwivangeli, kodwa kwakhona umfazi oweza endlini kaSimeon. Laa ndoda yayibiza uba nguSimon. Ewe, ndikholwa ngolo hlobo. Andiqhelananga kakuhle ngevangeli, kodwa ke ndiyazi ukuba ukhona owangenayo. Wayebe esazi ngokukhawuleza ukuba kumele ayephi, ukutsho ke kuYesu. Ngokunjalo wayesazi ukuba kumele angajongi ezantsi ephezulu, makajonge phezulu esezantsi, aguqe phambi kwakhe aze akhuleke ezinyaweni zakhe. Kwaye inkosi zange iyamkele inkosi, ayizange izihlambe iinyawo zayo, zange imthambise ngeoli, kodwa lo mfazi wava kulungile. Intliziyo yakhe yavuleka, waze washukunyiswa, walila, wazihlamba iinyawo zenkosi yaze yazosula ngeenwele zayo. Ababhali bacinga kubo ngokwabo ukuba le ndoda ingumprofethi, kumele ukuba uyazi ukuba ludido olunjani na lo mfazi olu. Inkosi yayingazi kuphela ukuba ludido olunjani lo mfazi, yayisazi ngokunjalo ukuba yayijongane nabafarisi ngabafarisi abanjani abajongene nayo. Wayekwazi kokubini waze wathi, Simeon, ukhona into endifuna uyithetha kuwe. Wena undimemile kodwa awundamkelanga, usihlambanga iinyawo zam, awukhange undange. Loo nto ke yayisisithethe kwelaa cala ukuba xa umntu esamkelwa kwenziwe njalo. Emva koko uthi, lo mfazi ongenileyo apha. Wenze yonke into wena osilele ukuyenza. Kwaye unothando olukhulu ngokuba waxolelwa kakhulu. Uthando lwenza nje okulungileyo. Uthando lwazithila. Uthando luyazibonakalalisa. Intiya ngokunjalo na iyazibonakalalisa. Ukuzenzisa okunjalo nako kuya kuzibonakalisa. Na inzondo ngokunjalo umsindo uyazibonakalisa. Bangapha abaziyo kuni ukuba umsindo uyazibonakalisa. Ingaba bakhona abantu? Ewe bakhona. Mhlambi hayi kubomi bakho bodwa mhlambi. Mhlambi kubomi bakho umfazi uyazi ngonkosikazi wakhe nonkosikazi uyazi ngendoda yakhe nabantwana ngabazali babo nabazali ngabantwana babo akekho umntu okwazi oku malunga naye uyakwazi bakunjani ewe yonke into iyazibonakalisa ngendlela ethile uyayiva nje uyayiva inzondo uyayiva intiyo uyawuvumsindo uyaziva izinto ezininzi kodwa ngokunjalo nakuluva uthando unako ukuluva uthando kwaye xa kufikelwa kwinqanaba apho uthando lukaThixo lungazibonakalisa ngathi ngendlela enye apho ezinye izinto ngendlela ethile lizibonakalisa ngokonke kwabe kulungile kuthi ngaba niyakukholwa oko xa sifikela kwinqanaba apho okungcwele kunako ukuzibonakalisa ngathi ngendlela enye ezinye izinto ezizibonakalisayo ngathi anditsho ngoku oko singamakholwa ngoku ixesha lide kwaye yiloo nto sizilibele zonke ezazinto sasizenza ewe ingaba kunjalonko ngokuba zemka kudala kodwa ngoku uThixo ufuna ukuzityhila ukuze umntu omtsha akwazi ukuba azeke ngenyaniso kwaye imvelo kaYesu ibe nako ukuphilwa ize ibonakaliswe ngathi kumele sibe nalo uthando lukaThixo kude kufikele kwinqanaba lokuba lipompoze lichichime yazi soloko abantu benomsindo ayongxaki leyo ingxaki ixake ngokumsindo ude ugqithisele kulapho uzoyiva khona ke ngoku kumele kube ngolo hlobo ngothando lukaThixo lulu uthando lukaThixo kumele lugqithisele uluve loo nto ke ingaba yinzuzo kakhulu ingaba impiliso ingasebenza imangaliso ngaphakathi kwethu kuthi nangathi sonke ngubani onokukholwa ukuba uThixo unako ukuzigcwalisa iintliziyo zethu ngothando kakhulu lude kube nako ukuvakala sibe nawo amava ngako njengoba sinamava ngezinye izinto ngathi okanye kwabanye uThixo uluthando kwaye nabani oshiyeka kuThixo ushiyekela uthandweni kwaye oko kuthetha phantse yonke into nabani umntu oshiyeka eseluthandweni ushiyeka eselizwini ngokuba siyafunda kwincwadi yesibini kuTesalonika isahluko sesibini malunga nothando lwenyaniso kwaye inyaniso lilizwi likaThixo ngoko into enye ihambisana nenye le ngcinga ebonakaliswe ngumbhali weculo kwiculo elithi kuhle ke kuwo umphefumlo wam indenza ndicinga ukuba abantu abaninzi baziva belungile kukuhle enkosini babe abanye bengavi ngolo hlobo kwaye ndiyakholwa ukuba kusekhona abantu bezindidi zimbini kwaye ndiyakholwa ukuba singatsho njengokunyanisekileyo rhoqo xa siye sisondela enkosini siye siziva ngcono xa sisiva ingathi sikude kancinci enkosini luluvo olubi ke olo. Xa sisiva ukuba sisondele enkosini, luluvo olulungileyo olo. Umbhalo weculo yacula uthi ngokusondele kuYesu, ngokusondele kuYesu, umoya wezulu usingqongile. Kodwa xa ukude izinto ziyohluka, kodwa uThixo uthi andingothixo okude, kodwa ndinguThixo osondeleyo. Kwaye usibizile ukuba sisondele ngakumbi kuye, emva koko uzawusondela ngakumbi kuthi aze asikhathalele. Ngoko kube khona ilizwi elimangalisayo elithi uzise uxolo kwabo babekude nabo babekufutshane. Waze wabaxolanisa ngawo umnqamlezo ngokubini abo bebekude apho iintlanga izizwe nabo babekufutshane yayingamaJuda weza wazoxolanisa konke noba ngaba kude noba ngaba kufutshane ebaxolanisa naye ngawumnqamlezo. Masikhawuleze sibuyele kwilizwi elikuJeremiya. KuJeremiya isahluko seshumini nesithandathu. KuJeremiya isahluko seshumini nesithandathu. Umqolo weshumini nethoba. Yehova mandla am, nqaba yam, ndawo yokusabela kwam ngomhla wembandezelo. Ndiyakholwa khona isibhalo sikumprofeti uIsaya esithi bangelalixa, kukutsho ke kwixesha lemileniyam, inkosi iza kuba inabantu bayo imini nobusuku. Ndicinga ngelizwe likuIsaya isahluko sesine. Isaya isahluko sesine uthi umqolo wesine. Isaya isahluko sesine umqolo wesine. Yakuba ithe yakuhlamba ukungcola kweentombi zaseZiyoni, inkosi yawahlanza amagazi aseYerusalem phakathi kwayo ngomoya ogwebayo nangomoya olulophu. Wadala ke uYehova phezu xebe wodala ke uYehova phezu kwendawo zonke zeentaba zeZiyoni naphezu kwentlanganiso zayo ilifu elingumsi emini nokudangazela komlilo ebusuku, kuba phezu kobuqaqawuli obo bonke kuya kubakho isigubungelo, sibe ngumnquba ongumthunzi emini ekubaleleni, sibe yindawo yokuzimela nokusithela esiphangweni nasemvuleni. Lilizwi elimangalisa elinjani! Andazi ukuba yayingubani na, umntu othile nje olichule onexesha elaneleyo. Wabala ukuba ziitrakhi ezingaphi ezingagcwaliswa imihla ngemihla ngemana kulungiselwa abantu bonke bakwaSirayeli. Ndilibele inani leetrakhi nenani lemfumba enokhiwa. Bendinokujonga, kodwa uThixo nguThixo okhathalayo, uThixo okhathalayo. Khawucinge ngako nje, ndiyakholwa ukuba kwakhona amadoda angamakhulu amathandathu amawaka uba ndikhumbula inani kakuhle nje eBhayibhileni, kungabalwanga abafazi nabantwana. Cinga malunga nokuba kukutya okungangakanani na oko okunokutyiwa imihla ngemihla. Kwaye siyafunda ukuba uThixo wabalungiselela imihla iminyaka engamashumi amane ebondla ebanika isiselo ngaphandle kokucinga malunga nesihlwele sawo konke nje. Izulu lonke kumele ukuba lagoba ukuze londle lendimbane imihla ngemihla. kwaye oko ngokuqinisekileyo kufikela kwimfumba ngemfumba eninzi kodwa uThixo ke wakwenza wathembisa wathetha kuphela ilizwi lalinye yonke into ke yaba senkonzweni yakhe wayenokuhlala emva akhululeke kwakonele kuyo ukuba athethe ilizwi lakhe yayingumyalelo ongcwele kwizithunywa kwizinto zonke into ayithethileyo yayingumyalelo kwinto yonke kwaye kwakumele ukuba kwenzeke ngokuba umlomo wakhe ongcwele wayekuthethile oko ndinyanisekile xa ndithi ndandisentlango kwaye ngamanye amaxesha ndacinga malunga nobushushu aba bantu babejongene nako kwaye babekwazi ukulala kanjani ukuphila ukutshintsha iimpahla benzoku nokuya zibeke nje kuloo meko injalo kodwa ngoko xa ucinga ngako uThixo wayengaphezulu kubo bonke abantu bakhe elifini ebakhusele kulo ilanga emvuleni kuyo yonke into eyayisiza kwaye ukuba kuthe kwabanda ebusuku wayephayana ngokukhazimla komlilo ukuze bagcine beshushu mele ucinge malunga nobulumko banaphakade nothando nenkathalo nokuthembeka oko uThixo athi abonaka alungise yonke into ngako mele ucinge ukuba something is missing here. Ingaba khona umuntu ekumele athi khona into esilelayo apha naphaya. Akukho into esileleyo apha. Into abantu ababesilela kuyo yayi ngumbulelo nje nokubona ukulunga kaThixo nendlela uThixo athe wabakhathalela ngayo. Andithenda funda apha kumprofethi Isaya ukuba kuyawuba lolu hlobo kwakhona kwimillennium. Ukuba kwakhona uzoba likhakha abe indawo yokuzimela kuyo yonke indawo ayikho into eza kwenzeka kubo ngokuba uya kuba yinkosi uThixo phezu kwaloo ndawo uya kuba likhakha abe indawo yokuzimela yonke into iza kube iphayana oh ewe masimbulele uThixo masimbulele kuba uthe wazityhila njengophilileyo phakathi kwabantu bakhe wenze oku ukuze azenzele igama elingunaphakade nozuko ngubani mele amdumise ngabo athe wazibonalisa kubo ngokuthembekileyo ndiyakhona kusamele ukuba sikufunde oku nathi kumele siqaphele sizipile kwimana eninzi kangaka uThixo asinike yona singangakwazi ukuyigcwalisa itruck ezininzi ngayo kodwa ndiyaxelela uThixo uthe watshila kuthi wasinika imana efihliweyo leyo ibifihliwe kusukela ekusekweni kwehlabathi leyo abanye bebengavunyelwa ukuba bangene kuyo would be of no use to us to know ayina kunceda kuthi kuba sazi into uThixo abenzele yona abanye ukuba asijongi kuthi size siqonde into inkosi esenzele yona kwaye uyaqaphela oku kakhulu xa uthetha nabantu emva koku qaphele nje kakuhle kuba umuntu omnye akakwazi ukunika nto omnye nguThixo kuphela onako ukuvula iintliziyo avule nengqondo ukuze atyhile izibhalo neemfihlelo kungenjalo sifunda ileta emva koko ishiyeka ifile nathi ngokunjalo sishiyeka sifile kodwa xa umoya uzisa laa leta ayidlisa ubomi ngoko ke siyazi ukuba ilizwi ngenyaniso lingumoya libubomi ngelaa thuba ke ngokunjalo livelisa umoya kunye nobomi kuthi Tienda kubeka nfunda. Sahluko seshume nesqenqe. Apo iti kumqolo wesqenqe. Inoyolo indoda ethembela enkosini.
And whose hope the Lord is.
Othembalayo liyinkosi. Kumele sikufunde noko kunjalo. Ukuba sibe nakukuzimela ngaye yena ukungafihlisi kwethu kwaye xa yonke into isiwa isophuka uthi umbhalo weculo wena ushiyeka ukungafihlisi kwami inoyolo indoda ethembele ngenkosi lena eyithembile inkosi ngokuba iya kufana nomthi omiliselwe emjelweni yamanzi oncambuzayo zivelisa ngasemfuleni
but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought neither shall cease from yielding fruit
sifunda uJeremia chapter 17 verse 8 ithi kuba yoba njengomthomiliselwe manzini nabisi ingcambu zawo phezu komlambo ungoyiki xa kuthe kweza ubushushu aqhame amagqabe awo angakhathali ngomnyaka wokubalela ungayeki ukuvelisa iziqhamo ngokuqinisekile sonke siyakuvuma ngoku ngokuba sinyanisekile ikhona imbalela emhlabeni ekomile siyakuvuma oku ingabakho njalo siyanyaniseka asithethi oku ngokungakholwa sithetha oku ngokuba kulolo hlobo siyazi ukuba akuzushiyeka kulolo hlobo kodwa ngokwesibhalo nditsho nakwimihlo yomileyo nakumaxesha xa kuthi ngenyaniso uThixo atyale ngasemfuleni wamanzi sinaso isithembiso ukuba ayakubuna agqibe ayakuqhama amagqabi ethu ashiyeke elihlaza asoyiki asoyiki koma akukhondo asoyiki ukuba singathwala isiqhamo esisithembiso selizwe likaThixo kwaye umntu omiliselwe emjeleni amanzi uyawubona umhlaba ukuba womile kodwa akanandi yokwenza nako iingcambu zakhe azihambi ziye kwindlela yokoma ngokuba zisemanzini yiloo nto sithe safunda singafunda kwakhona ithi isikelelwe indoda ekholose ngoYehova enkoloseko ikuYehova kuba yoba njengomntu omiliselwe emanzini unabisa iingcambu zawo phezu komlambo ukuba umthi utyale phaa emanzini iingcambu zawo zoluleke ziye kwindlela engeyiyo kungenzeka ukuba kungasolwa amanzi xa ithi ibone kodwa apha sifundile malunga nendoda esikelelekileyo hayi indoda engasikelelekanga kodwa indoda esikelelekileyo iza kuyinabimilisela ingcambo yayo emijolweni yamanzi kwaye sifuna uba ngabantu abanjalo sivunyelwe ukuba sibe ngabantu abanjalo xa siwujonga umhlaba sibona yonke into yomile ibethwa bubushushu thina similiselwe apha emijelweni yamanzi kwaye iingcambu zethu ziya phayana emfuleni ziya emanzini ngoku umhlaba ungoma ubone uqhekeka phantsi kweenyawo zakho amagqabi amagqaba lo amiliselwe emjelweni yamanzi ishiyeka ilihlaza nditsho nakumaxesha okoma aye uye uthwale isiqhamo lomthi ungayeki haleluya makabonge uThixo oh ewe mele sikufunde oko kwakhona sivumelane nelizwi ngalonke ixesha sithi ewe Nkosi kunjalo mhlawumbi sidinga ukutyalwa ngokutsha kungenzeka hayi wonke umthi utyalwe ngendlela yiyo umthi wona soloku lungile cha ingxaki ibe kukutyala ngoku inkosi ikhona ukuze ibone iminqweno yethu ndiyaxelela kuba ingcambu kumele zibe nento yokwenza nalo mnqweno wokudubula apho ingcambu ziyephi zingayi emhlabeni omileyo kodwa ziye emanzini ziyokuhlaziyeka zifumane imvuselelo zifumane amandla kwaye yiloo nto silapha namhla ukuba siqinisekise ukuba ukumiliselwa kwethu similiselwe emanzini kufika okwaqiniseka entliziyweni zethu zoba inkosi ayizukusivumela ukuba some nditsho nakumaxesha embalela bakhona abantu abagcinayo abongayo nditsho nakumaxesha embalela bengayeki kodwa bethwala iziqhamo umqolo weshumi nesibini uthi wena trone yobuqaqawule bongamo kwasekuqaleni ndawo yengcwele yethu themba likaisrayeli yehova bonke abakushiyayo baya kudana abatyekayo kum baya kubhalelwa emhlabeni ngokuba belishiyile ithende lamanzi aphilileyo uYehova. Ngoku singaya kuncwadi yokuqala Korinte kwabaseKorinte isahluko seshumi apho kubhalwe khona ngeliwa elekomoya elinguKristu eli abantu bakwaIsrayeli babesela kulo. Ewe, amen. UThixo wakulungiselela oku. Hayi iliwa lasemhlabeni okanye ilitye kodwa iliwe eliphilileyo elalihamba kunye nabantu bakaIsrayeli bona uThixo ukuba uzityhila kanjani na ezahlula ngokwelifu intsika yelifu nentsika yomlilo ngokuba ebakhathalela phakuliwa uyabaseza uphakathi kwabo inkosi uThixo inako ukuzityhila ngendlela ethanda ngayo apho ithanda khona ngexesha ethanda ngalo nditsho nangeendlela ezininzi ngexesha elinye abantu abaninzi abanako ukuqonda oku itrone yobuqaqawulo kusukela ekuqaleni indawo yengcwele yethu owu nkosi ithemba likaIsrayeli ukuba apha njengoba umzana uRusi efundile kumqolo wokugqibela ngoku bayawukwazi ukuba igama lam inkosi apha sifumane ligama lithi uYahwe lo ngunaphakade igama likaThixo lomnqophiso kumnqophiso mdala bayawukwazi ukuba unguYehova uYahwe lo wenza umnqophiso kunye nabo owenza abantu bakaIsrayeli abantu bomnqophiso athatha inxaxheba kubo inkosi enye nje ngoYeshua kumnqophiso omtsha iyasixelela ukuba ngumnqophiso omtsha lo osegazini lam oku kwenzeni ngawonke amaxesha xa sukuba ninikhumbula abantu bomnqophiso kumnqophiso omdala abantu bomnqophiso kumnqophiso omtsha ithemba linye inkosi inye ukholo lunye ubhaptizo lunye ithemba likaIsrayeli elithemba lethu uThixo kaIsrayeli nguThixo wethu umsindisi wabo ngumsindisi wethu mnye nokuba uzityhila ngeendlela ezininzi kodwa ngoku kufika intetho ethi bonke obakushiyayo bayakuhlazeka bakhona abantu abathi ubanibane uye wandihlaza khange ndikwazi ukumelana nobanibane ndizokuxela ngokwesibhalo ukuba ngubani ozohlazeka abo bayishiyayo inkosi ngabo abaza kuhlazeka akekho omnye bonke abanye bazawunyukela phezulu ndingakubonisa kumprofeti uIsaya ukuba inkosi kuko kokubini umiselwe ukuba anyuke umiselwe abo banyukayo nawo bawayo Isaya isahluko sesibhozo umqolo weshumi nesithathu
let him be your dread, and he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling.
Yehova umikhosi walisa yena nina abe nguye enimoyikayo abe nguye oningcincazelisayo oba ingcwele kuni yena yakuba lilitye lokubetheka neliwa lokukhubeka kuzo zombini izindlu zakwaSirayeli abe sisibatha nomgibe kubemi baseYerusalema abaninzi kubo bayakukhubeka apho bawe baphuke barhintyeleke babanjiswe akukho okuthethiwe okuninzi okulungileyo ngenkosi yethu apha abantu bayakhutyekiswa nguye oku bekungabafanelanga okuya bekungalunganga bafumana nje into elilityala kule nto yonke into ifike ibe sisikhubekiso bathiyiseleke kuloo nto bambalwa kuphela abakwaziyo ukuma naye abaninzi bawa inkosi ithi kulo elitye liwela kuye uya kuphuka bengamaceba atyumke yayintoni na inkosi yaza kwabangabayo baza abangabayo abamvuma ukuko kokubini litye lembombo abe litye lokukhubekisa kokubini kwabanye ulilitye elixabisekileyo elanyuliweyo lembombo ntloko yembombo usisiqalo nesiphelo alpha no omega abanye bamjula naphi napho bathanda khona bayazi ukuba kumela bephi prophet uDaniel wakuxela oko malunga nelitye eli lizawususwa entabeni emva koko elitye laba yintaba enkulu kwakhona yonke into ixelwe ngokucacileyo kwaye yaboniswa kwimfanekiso umnqophiso mdala ukuba isiyatha besingenokuphazama ndiyakholwa inkosi yethu Yesu Kristu yasikhumbuza malunga nelizwi kwivangeli okanye yabuza okanye ubuze into ilizwe liyithethayo ukuba abantu zange balamkele elitye funda pha kwindumisa hlose ekhulu elineshumi nesibhozo ukuba liliwa eli elithe laba yintloko yembombo emva konke kubhaliwe ukuba liyamangalisa emahlweni ethu kodwa kuphela emehlweni abo bathe baba lilitye lembombo kuyo yonke into yokuphumla ukutsho ke kwisisekelo sabapostile nabaprofeti apho uKristu ngokwakhe ayintloko yembombo kodwa eli lizwi lithe laba sengqondweni yam iminyaka emininzi xa ndifunda phana inkosi yethu kwakuphi uYohane esehlose esibhozo okanye esethobo apha inkosi apho lo mfazi waziswe enkosini kusithiwa ufumnyenwe ekrexeza kwaze kwathi uMoses ubhale oku nokuya wena uthini kwaye ngenyaniso zangathethe nto waguqa wabhala emva koko wama wajonga ukuze abone ukuba abantu basephayana na wagoba kwakhona wabhala kwakunjalo ke ndiyacinga njengoba kuxeliwe kwenye evangeli akufani kuzo zonke sekunjalo ke xa wamayo kwakungekho mntu phayana xa ndafunde lizwi uba amagama abo bemkayo kuye bahlaziswa nguye abhalwe phantsi kwafika ingcinga kum ethi nkosi mhlawumbi ubhale amagama abantu bezayo babeka ityala wabhala okwesibini ngaphantsi wabhala ngento abangenokuma phambi kothixo ngayo bonke banokufunda uyazi ababhali oko bakwazi ukufunda ayingokleki nje phayana eholweni ledolophu kodwa ababhali soloku bekwazi ukufunda nantso ke into yabahlisela phantsi inkosi ithi apha amagama abo bonke awo bakushiyileyo awo bamkileyo kuwe awubhalwe emhlabeni ngokuba bathe bakushiya wena nkosi qula lamanzi aphilileyo Icho apha. Kwaye umzana uBranham washumayela intshumayelo yonke kulondo. Wathatha umxholo kumprofeti Jeremiya, mhlawumbi ibisisahluko sesibini, apho kubhaliweyo ukuba bandishiyile bazakhela amaqula aqhekekileyo angagcini manzi. Apha wenza izisolo ezokuba bandishiyile mna qula lamanzi aphilileyo. Emva koko kufike ukhalela uncedo kwisahluko se14 lithi, ndiphilise Nkosi, ndiyakuphila. Ndisindise, ndiza kusindiswa ngokuba wena uyindumiso yam. Uncedo lwethu luvela kuThixo owenza izulu nomhlaba. Uncedo lomntu alusenzeli into thina. Nguye onguncedi wethu. Nditsho nakumaxesha engxaki. Njengoba sifundile ukuba akakudanga, namhla silapha khona ukuze sithandaze, ukuze sicele, ukuze silile ngezicelo ezininzi zomthandazo. Odade bethu ababini abantsundu baseDisseldorf naseAken ngokunjalo banezidingo, kwaye kumele sithandaze ngezi zinto ziliqela. Kwaye ndicinga uba yinto esiya kuyenza ukuhlwa njelene, kanye kwakhona sawuthandaza ngokuvela entliziyweni, sithandaze ngokuvela kwinzulu ezivele ekulileni ngomphefumlo wethu, ukuthi kunyukele kuThixo ke oko. Sesisinawo ubudlelwane bomthandazo nabazalwane baseHolland, kwaye oko bekungcono kakhulu, kwaye bekuvuyisa kumangalisa ngaphezu komhlangano wencoko. Yazi, kwincoko wonke umntu angavelisa imvo yakhe. Emthandazweni sithetha noThixo, emva koko bonakala ilungile, ngoko bonakala intle, ngoku kuvele nje uzuko, uthando luze, yonke into esiyidingayo ize. Ngoko masikuthabathele entliziyweni into uThixo wethu ayithethileyo, athi, indlu yam iyakubiza ukuba yindlu yomthandazo kubantu bonke, indlu yomthandazo, indlu yodumisa, indlu yokuzukisa, indlu yombulelo. Yonke into engaba sezintliziyweni zethu sinako ukuyizisa enkosini, kodwa nditsho nokuthandazisana kumele kuqhutywe oko ngumbulelo. Izikhungo maziqhutywe ngumbulelo. Uba sinako ukubulela ngoko asiyikholwanga into esiyicelileyo. Imfihlelo ke yomthandazo ophenduliweyo ulala kulanyaniso yoba lo mntu othandazayo unako ukubulela na emva uba ezise isicelo sakhe phambi koThixo. Ngako ukubulela ngoko ke kubhaliwe uba izicelo zenu mazazeke enkosini kuye uThixo. Ukuba sizidibanisi ngombulelo, lo meko le ayikakubambi, ngokukhona into esilelayo, ukutsho ke isithilelo sokholo ngaphakathi kwethu, eso uThixo kumele usebenze kuso, ewe, ukuze kube kanti sifumane imithandazo yethu iphenduliwe. Umntu othandazayo kumele ukuba alindele ukuba viwe. Kumele ukuba alindele ukuba uThixo uza kwenza oko sicelileyo. Kwaye ndiyakuxelela, ngamanye amaxesha asiphaphamanga ngokugqibeleleyo, siyathandaza kwaye asilindeli uba siyifumane le nto siyithandazeleyo ukuba izaliseke. Mhlawumbi nam ndinjalo, akudingi uba ibe ngabanye, kodwa amanye amaxesha ndiyazifumana ndithandaza, emva kwexesha ndiqaphele okanye ndicinge ukuba ingaba ubulindele ngentliziyo yakho ukuba uThixo uzawuphendula umthandazo wakho. Kwaye ukuba sikulindele oko esiqinisekile ngakho singambulela ke ekupheleni komthandazo wethu. Ngabe umsindisi wethu wenzani njengomprofeti, njengonyana womuntu? Wenzani? Wajonga phezulu ezulwini, kwakuphi? Mhlawumbi kwingcwaba likaLazaro. Wathi, Bawo,
I thank you that you always hear me.
Ndiyakubulela kuba usoloko undiva. Yayingengothixo ethandaza komnye uThixo, uThixo obuthathaka ethandaza kuThixo namandla. Yayingunyana womntu Yesu Kristu ethandaza phayana. Kodwa ekuqaleni komthandazo wakhe wathi, Bawo, ndiyabulela ukuba wena undivile. Bazalwane nodade, siyaludinga isiqinisekiso sokholo. Kumele sazi ukuba uThixo akanamsindo kuthi, kodwa uThixo unenceba kuthi, kwaye ingqumbo yakhe imkile kuthi, kwaye iwele phezu kwakhe. Ityala lethu nayo yonke into ebibambene nathi, mele sazi ukuba uThixo usibonise inceba. Kwaye kulo olukholo kokungafihlisi, masithandaze namhla, sithandazele ukuba intando kaThixo yenziwe, sithandazele ukuze sonke sifane nemithi emiliselwe ngasemijelweni yamanzi, ozingcambo zihlela ezantsi emfuleni ukuze zihlaziwe, ukuze ziqhame, ukuze zidubule, zithwale iziqhamo. Abantu abuThixo abamisele le nto, kwaye kutheni kungokuba asixhomekekanga kuthi, kodwa sixhomekeke kuThixo. Inoyola indoda eKolose ngenkosi, okhakhalayo liyinkosi, basiyaphumelela kuko oku ngoba walikaThixo. Ngoko siza ukwamkela iintsikelelo ngokuhlwa nje. Ndisikelelekile. Ekuvaleni, ndiyabuyela pha ekuqaleni. Yanga singaziva esilungile nje ebukhoneni benkosi, kuze nathi ngokunjalo singakholisa kakuhle phakathi kwethu, kuhleke kumphefumlo wam. Emva koko ihamba inyathelo nje emganyana. Yanga ixesha lingafika ngokunjalo, apho sithandana ngokunyaniseka, ngokunyaniseka ebukhoneni bomnye nomnye, sizive silungile, kungabikho mbambano, kungabikho nanye into enokuvuka, kodwa ngcono kuvuka impembelele emangalisayo engcwele esingqungileyo wonke umntu, ukuze sikwazi ukuziva silungile enkosini. Masenze, masizifake kuko oku sithi enkosini, Nkosi, ndenze umntu oziva elungile ebukhoneni bakho. Ndenze ndibe ngumntu abakhululekayo abantu xa ndiphakathi kwabo, umntu apho kuphuma khona iintsikelelo, umntu apho kuphuma khona uthando, umntu uThixo angahlala kuwo, umntu lowo imvelo kaThixo engatyhilwa kuye. UThixo uthembekile, silapha ukuze simvumele uba asebenze ngaphakathi kwethu, phezu kwethu nangathi. Kuhleke kuwo umphefumlo wam. Indumiso mayibekho kwigama lakhe elingcwele. Amen.